Abba.
More amazing jams on ZambianJams.com.
Witty on the Mbalule.
Witty beats go crazy.
Mbalule zirire.
Awansa
Atimoba umarengesa kote usazipaye. Pitiriza kuchira kuzipaya. Dati fwaka imarengesa kote usavaive. Osareka kuchira kuzipaya. Chiriko benda kungara chakorwa mbale. Kuchira kuzipaya. Chiriko benda kungara chakorwa mbale. Kuchira kuzipaya.
Ni maino na lepe mena paziro. Jelele ko wakumbati na piro. Fakono walwe fya sangu kiro. Zipele loko kwine fya wukama no mpele. Nyaka wala beta nshili no mdele. Ten shili ya chawa mapoku tele. Ten shili wata nyuku mwane kechipu wakuliaba. Mailonga na ya wakandile shikushita tu wakajoba kapose ponelova.
Beto kushala bele gede. Sakwatu seba mani mbera bama ni shuruka so ni mafera chemkati sini magamba ni mafera chemkati panopene waniona nimenyana na depression I know nifaniko masuka kutine nitandizike ni maesa kukamba kareza koma bama ni yanga mapenoti bama kamba ni navuto. Ndaba chaire ndine nitandaula kulibebe. Mafuto yanga ya seke sana.
Chiriko benda kungara chakorwa mbale. Kuchira kuzipaya. Chiriko benda kungara chakorwa mbale. Kuchira kuzipaya.
Photoshop, yeah. Mr. Magazine
from ZambianJams.com.
Nyamata Chirewano Managers Mwaba Nyamata Alidola
Sapphire
Chirira Bongwe
Goliath Music
George Mwanza Mayor.